Tracks. Goma nyanya chini na ya topati na la yamini ya kisi kwachi. Wewe na mimi maga kufati, tena nyanze mimi wewe ubaki. Swear, swear, nani shakula kiapo, sigi kuvuka mipaka yako. Ngome taba kizizeni mwako forever. Yanita, mani, mini kijikata ujue for you. Kwani pa kampani Chizi nime data ujue for you. Mabuba la maji kwena wewe, ya wakubwa nifundishwe na wewe. Mabuba la maji fukiwe na wewe, ya wakubwa nifundishwe na wewe.
Unanibamba, unanibamba,
hili penzi leta kuja nini uwe.
Unanibamba, unanibamba,
basi hata nipo muwe na
gigi. Unanibamba,
oh yeah. Umenituliza, give me that, kupe mitulinga. Pezi mejiki na la miujiza, ya moto sana kuliza. Give me that, na navyo boogie down. Nipe mambo ya pwani, baby come to me. Nimekupa mayato, nimefundi moyo wangu mali yako. Yanita mani, mini kijikata ujue for you. Kwani pa kampani, chizi nimedata ujue for you. Mabuba la maji kwena wewe, ya wakubwa nifundishwe na wewe. Mabuba na mbani fukiwe na
wewe,
ya wakubwa nifundishwe na wewe.
Unanibamba, unanibamba,
hili penzi leta kuja nini uwe.
Unanibamba, unanibamba,
umalia, malia.
Unanibamba, unanibamba,
nache basi hata nipumue na gigi.
Unanibamba, unanibamba,